bosi paka sasa moto shawaka mambo nayo fanya sana vuka mipaka vitu navyo taka mwezenu na data tena anasema tia wezi kuniacha mashaka usaliti sasa mimi na mwanangu yani ni kama mapacha shemlake sasa kitu walipapa anazima taili niweze kuchapa ndo hivyo yani ndo hivyo shemlake anataka tusho ndo hivyo jama ndo hivyo ndo hivyo yeah. Ila kibaya zaidi ya navutia na shindo kuzika tara za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah yeah tena kimimisi ananipatia msisimko wa mwili unaniingia huku tunapoenda jamani sio sawa yeah yeah yeah, yeah, yeah. Kiukweli ana mambo mengi mwezenu ntadedie
ntadedie
anavyo nipa vya bara na zenji mziki toti na uwanja kochi anaenjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki atoti na uwanja kochi anaenjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki ndo hivyo yani ndo hivyo shemlake anataka tusho ndo hivyo njama ndo hivyo ndo hivyo yeah. Ila kibaya zaidi yeah, navutia na shindo kuzika tara za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa yeah yeah tena kimimisi ananipatia msisimko wa mwili unaniingia huku tunapoenda jamani sio sawa yeah 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 yeah, yeah. Ula la lulu, ula la lulu, ula la lulu. Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Le ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele, tuendele. Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Le ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele, tuendele. Amigo.